Zangkhumbula kanti ngekho uzoyikhumbula ingoma yami Cela uculela le ngoma yothando uyazi ndiyakuthanda uyazi ndiyakufuna Cela ubuzo zangkhumbula kanti ngekho uzayikhumbula ingoma yami Cela uculela le ngoma yothando Uyazi ndiyakuthanda, uyazi ndiyakufuna hey. Ndibambe tu, ndibambe noba kutheni na Inyaniso ledivayo Amahemhem, athi uyahamba uzifumanele ubomi obutsha hey. Iza kum, musa ukuthanda buza Ikamva lakho liqhakazile imini zonke emdla yonke ndibona wena wedwa hey licela ubuze uzamkhumbula xa ndingekho uzayikhumbula ingoma yam licela uculela le ngoma yothando uyazi ndiyakuthanda uyazi ndiyakufuna hey Uzamkhumbula xa ndingekho Uzayikhumbula ingoma yam Cela uculela le ngoma yothando Uyazi ndiyakuthanda Uyazi ndiyakufuna hey. Ndibambe tu Basiye phezulu Luthando oluluzayo Amahemhem Athi siyahamba Mane ubomo ucha Sondela kum Masiye phezulu Ikamva lethu liqhakazile Imini zonke Entsuku zonke Ndibona wena wedwa Ndicela ubuze uzamkhumbula xa ndingekho Uzayikhumbula ingoma yam Ndicela uculela le ngoma yothando Uyazi ndiyakuthanda Uyazi ndiyakufuna Ndicela ubuze uzamkhumbula xa ndingekho Uzayikhumbula ingoma yam Ndicela uculela le ngoma yothando Uyazi ndiyakuthanda Uzayikhumbula ingoma yam Ndicela ubuza Ndicela ubuza Ndicela ubuza Uzamkhumbula Uzamkhumbula ingoma yam Cela uculela le ngoma yothando Uyazi ndiyakuthanda Uyazi ndiyakufuna